Mukama tuze olwalero fenna tuli bana busasira otogoba n'omukusabye ssebo naye wembeje mitima gy'abababula naye nawe kyenkusaba vaakubya seeno tunulira Yesu omalira kyebiseera ng'okubebya simu nange empewosa ebyomulaba tebirina lugendo esalaki twasalawo kubidduka gava ne tekwatakw'omu Yesu kisudde tavaho walugerera
munnange n'oluma nga tomanyi najogera
Seno nawe yonna bikwawo ne bito naye bwange oyo musajja takwawo era manya nakusigala ng'oluma sonanga sikuweddeko naye tulina Yesu byenobulamu nti ali wamu naffe era manya nakusigala ng'oluma sonanga sikuweddeko naye tulina Yesu byenobulamu nti ali wamu naffe omukwano gw'oyo Yesu nga mungi tegusangika yasumulula abali mu buwambe ne bafuna eddembe kati leero gwe mukowole tewasikama kubya seeno naawe byonna bikwawo ne biyita naye bwange oyo musajja takwawo era manya nakusigala ng'oluma sonanga sikuweddeko naye tulina Yesu byenobulamu nti ali wamu naffe era manya nakusigala ng'oluma sonanga sikuweddeko naye tulina Yesu byenobulamu nti ali wamu naffe
Wesonga
yesonga lwachife tuvuddeyo tulira manyo kusinza Yesu lekabyo na bibenga bigenze na ye Yesu yali wamu nafe mwesikwa. Tuimuse mitima jafe, tujisemu mikono jo ya abiza. Leka kulawaza kubizibu byo, newela dinati Yesu abiza. Soka, ononye obaka baka nebilana, owamu kwa nobilitia. Mazima chiku kasa chokuleselo, wabula mungo busibu de. Soka, ononye obaka baka nebilana, owamu kwa nobilitia. Mazima chiku kasa chokuleselo, wabula mungo busibu de.
Ononye sano mula, Ekola
Amafifi wa sita Elinyelio Ansa wedi
Otamunde nolelo